female features. It's your favorite girl, Palm got you too far for Carica Middle. And I'm hanging out with the super DJ. DJ gets too far for the
beat maker. Wewe Yesu, ni wewe Yesu, umeniokoa. Ni wewe Yesu, ni wewe Yesu.
Let's interact on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Kids 254.
Ni wewe Yesu, ni wewe Yesu. Asante, asante, asante Yesu. Uwa mtetezi wangu. Wacha nishukuru kwa yale yote umenifanya. Nimetafuta cha kukupa lakini sijapata. Wacha sauti yangu ikusifu, maana wewe ni mkuu. Waliponiacha na njaa, ni wewe ulinilisha. Waliponifua nguo, ni wewe ulinivisha. Waliponifungia mlango, ni wewe ulinikaribisha. Nilipopoteza mpendwa wangu, uchungu wa moyo wangu ukautibu. Ni wewe, ni wewe nasiyo wao. Ni wewe, ni wewe nasibabaishwi nao. Ni wewe Yesu, ni wewe Yesu umeniokoa. Ni wewe Yesu, ni wewe Yesu. Ni wewe Yesu, ni wewe Yesu umeniponya.
He's an awesome guy. I mean, he was such an awesome son.
Such an awesome
guy. And I'm never lonely. I mean, he was such an awesome love. He's an awesome guy. And I wanna tell you to the world. Ili wajue ni wewe. Kama si wewe basi nani. Nasikia landlordi yako kwa njia anataka kodi. Ni wewe utaprovide. Na nina ngori moyoni zinanijaza wori. Ila nitakuwa fine. El Shaddai, ukona kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ukona kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai.
It's 254's number one entertainer. Every DJ day, Gets 254.
He's an awesome day. Na vile unanibariki, hata mimi sielewi. And every day, you come through in an awesome way. Hakuna dhiki, nimepata rafiki, rafiki wa kweli. Na kuna kaloni mahali kana nijaza worry. Ni wewe utaprovide. Nina mahali na tamani kulipia mpenzi. Sote tutakuwa fine. Na madakitari wanasema hali siyo hali. Wewe unajua tani. Na hisi nguvu zako kwa mungu. I will call you El Shaddai, yeah. When times get rougher, Baba ni wewe nategemea. When my road gets tougher, you never leave me alone. No, 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 no. Lord, you are my all. Mbona ni kuwache na kupenda. Yeah, yeah, yeah.
DJ Gets 254.
El Shaddai. Yeah, mbona kile minatai. Uli nipenda hata kama misifaya.
Jesus is your name.
El Shaddai.
For sure it is my name.
Yeah, mbona kile minatai. Uli nipenda hata kama misifaya.
Production.
Cool.
interact on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Gits 254. DJ Gits 254.
DJ Gits 254.
Mane yale twapitia twajua kwako tumekosa baba. Mana hatutaki yale yafanyika yafanyike tena. Watu walipigana makabila kukosana wakenya kutengana. Watu walipigana makabila kukosana wakenya kutengana. Baba tuomba mani hatutaki kumwaga damu tena. Hatutaki kubaki mayatima. Ukiona nalia inakumbuka yale yalifanyika. Ukiona na huzuni nakumbuka yale yalifanyika. Kutokosa upendo umoja na amani tulikosana sana. Tena nakumbuka ni familia zilivyotengana sababu ya vita. Tuwe kitu kimoja, tujenge upendo tuna amani. Tena tuitane wa Kenya, tusitengane sababu ya kabila.
DJ Gits 254.
Evan Sachs. Ngomani moto mwaka jaja Makap overflows unasifu El Shaddai Kingdom yaki ndio fast hizo zingine badai
Chop chop ile
Yawe wendio badada Sioni mungu adada Hakuna kitu ngumu kwako kweli wendio hadada Dakitari ni Yesu misi ya mini anga kama
Ni
na Yesu tena wo Atembea juu ya maji mina walk
Tuko wawili buda tuko
Tuko
ile
I'm gonna give gift MP3, gift MP3 Damini gay, niko buna gay I'm
DJ Kids 254
Yani napoteza ni gift and don't again
Stim, stim, panda, holy God fire Give me some of that energy while you got
Mandalo
Stim, stim, panda, holy God fire Give me some of that energy while you got
Take
it, take it, take it
This little light of mine I'm gonna let it shine This little light of mine, I'm gonna let it shine. It's beauty, nina, na, wake a juke, wake a juke, wake a juke, na 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 na, wake a juke, wake a juke, wake a juke, wake a juke, na 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 na, wake a juke. Kama Zakayo alipanda sikama, mimi nani nisi one to the mama. Nina panda nikisema you're the one and I love you, oh yo, eh. Unawashata, unaweka chini Swalini unataka imulike nini Kita yangu siweki chini I'ma put it up for you I'ma put it up I'ma put it up I'ma put it up I'ma put it up for you This little light of mine I'm gonna let it shine This little light of mine I'm gonna let it shine. Wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up, wake up, wake up, wake up.
Jesus, you make me flexible. When me think about your blessings, make me flexible. Tantara. Jesus, you make me flexible. Chop, 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 chop,
chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop,
chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop,
chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop,
gonna be flexible.
Is it me? Yo, but on a zini. Karibu chakuta nipata nikisadiki. Mam ni sande na robo na nitasadiki. Usishangae mama tunapiga tu injili. Silva muhanji wa yese. Silva
Kristu tena wanani. Tupate Bible study kejani. Tuwezi tukembo tupati. Tuna shutdown.
DJ Gates.
Holy Ghost fire na iwake.
Kona ni watoche na majani kona chai. Pale tupa cross losa goda leni die. Goda kona koti kona yepe keno jaja. Devo ni accuser repenta siku die. Kona ni watoche na mashash na siban. Kona ni watoche na malikes za kubai. Cheki wako lead kindani wanazirai. Na die kuwa rich kipesa na pia kiro.
Na wakuta toa hizi flon na marami za wadunga. Kama yule shepherd boy goda mechunga. Goda me deliver kwa imaike mpunga mauta. Goda menishika menikusa.
Towa tuja form ya Musa na iwake. Moto kutoka juu Elijah iwake. Zile ndimi zika tenga bosta ni na iwake. Weka Yesu ndani na iwake.
Nasema
baba tukwimbie. Tuja mbele zako nazo sifa. Huku moyoni tumeja shukrani. Maana unavutiwa na sifa. Wajibu wangu kukusifu. Kikweli Yesu ni kipaji. Huduma ya wimbaji. Yesu wangu wewe ni pengo. Unizidi kukusifu. Kikweli Yesu ni kipaji.
Hey yo, mambo vipi man, it's your boy Ben C. You can play the true ninja. And you are in the mix with DJ Gits 254.
Je règne dans les hauteurs, mais pas niveau, c'est fini.
DJ Gets 254.
I call upon your name to defend me. All of a sudden things are changing, yeah. Things are changing, things are moving. When I'm calling your name, things are changing, things are moving. When I'm calling your name, you tell me son, take off a break and son, let me establish you. You tell me son, hold on now. So let me establish you. I bet we see fale, oh, oh, oh.
How na mandai, nitoi pia ni chupa. Thank you for a wife. Umeni pair vision, yote ni jua talanta. Squeezy kiuki shika, tunaituliza na fanta. Umeni toa ghetto, saina dunga na masoso. Nimejichora job, I can be my own boss. Wanashinda na nami, wanabaki kuona vumbi. Na stamina ikoseti, chuniliacha kunywa strungi. Umeni toa sleeper, suka nivalisha Michelin. From chipo za moshi, squeezy mini water chicken in. Na chokuna ita kudoka na life ina kwa sickening. But thank you, chukani kona issue, then you be listening. Umeni pair fans, ukani pia haters, na yote in return imekuja na favors. Umeni pia strength ya kupambana pia na mpoki. So ambia ni shetani, mimi OG single
boy.
Oh, kila mali niendapo minakiri yawe ndiye baba simba wa Yuda akiguruma watu wakoka yangu tu nishukuda kila mali niendapo minakiri yawe ndiye baba simba wa Yuda akiguruma watu wakoka.
Wewe nobody kukubeba ndogo nikawezi hawajui Mungu kwako ni daddy ukimcall haitaji please call me Jehovah chief inspector baba yao yetaminita hata mademoni ziwezi kukuguza jumejipinga Holy Ghost fire.
Inaponya, inalinda, inakupa nguvu. Life bila jabu, da utakula ngumu. Utakula, utalalalala. Life bila Christ, baze utakula ngumu. Fanya Buda watakuka hivyo baze. Weka imani
DJ Gets 254.
Niko noma, lakini nina fei. Niko noma, lakini nina fei. Niko noma, lakini nina fei.
Upendo kama husi chao
DJ Gets 254.
Ngai yonge wana tawe Dabona Inyako baiwa Otire gai wako wana nwana wewe Dabona, rona, deiwa, deiwa Inyama doyara oya wido nani Otire yonge wana tawe Unda rona, rona, deiwa, deiwa Inyama doyara yako geteka Otire kogwana nwa nawe Ombwe dere diamanto mega Ogampa o into viega Onindero wane buega Ombwe dere diamanto mega Ogampa o into viega Onindero wane buega Thank you for a testimony This is more than the money Remember me finally, daddy, thank you. Thank you for a testimony. This is more than the money. You remember me finally, daddy, thank you. Meniongoza na mienendo miema. Macho yako ya menilinda. Na kwenu wanjuu sana. Nguvu zako zimenizunguka. Mabaya yote umeniondolea. Nashukuru sana Umeniongoza mienendo miema Macho yako yamenilinda Na kuinua juu sana Nguvu zako zimenizunguka Mabaya yote umeniondolea Nashukuru sana
DJ Gets 254
Thank you for the testimony
New vitamin Na kama huko ready unafaa vitamin Hizi politics zile micha games Ni C for Christ Tani ya new vitamin hey. Vitamin, vitamin, vitamin C Vitamin, vitamin, vitamin C Vitamin, vitamin, vitamin C Vitamin, vitamin, vitamin C Welcome to clinic, call me Dr. G This is the real deal, not the ring ring Hey you big man with your belly out thin Let me check your eyes, why you suffering with? Okay, talk to me, let me see what I can do Let me close the door if you're worried of the truth
Hey Dr. G, can I close the window too? Me a few people, the walls can move
Alright, go ahead now, everything good Me Dr. G, me a ready of the truth Let me come close if you wanna whisper to The better when you talk so me can help you too
Hey Dr. G, me a dangerous dealer Me feel no fear, hey, we check your hands clear That's why them people are crying about me
You know why you need? Vitamin C
Vitamin,
vitamin, vitamin C. Vitamin, vitamin, vitamin C. Vitamin, vitamin, vitamin C. Vitamin, vitamin, vitamin C. Vitamin, vitamin, vitamin C.
Wakovu safari na mungu halali no. Nijaze na roho hadi nifike mwisho.
Hey yo, what's up features, it's your favorite girl, Pam Gatch 254 Kare Kamero And I'm hanging out with the super DJ, DJ Gets 254
Interact on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Gets 254.
Gets 254.
Nimeloka kumbo ya yesu masikati. ni me la tapumbo ya su masía, hombre que sabe ni me la tapumbo, ni me la tapumbo ya su masía.
Bueno, number one, mini fan, abandu go si venya na kufil di fan, ulamu wazi ya ni moto kama band, no mana tunatoro kama teke kwa satan. Jesus, hold me up, lead me on, bless my life, take me on. Bless me life, take me up.
Ni me loca combo ya Yesu Masia Zambe. Ni me loca combo ya Yesu Masia Zambe. Ya hombre que samo di monde fue Yesu Nangai. Ni me loca combo ya Yesu Masia Zambe.
Chavala, oh, chavala. Hey, baba chukua control, tuna surrender kwako.
Chavala, oh, chavala.
Hey, baba chukua control, tuna surrender kwako. Shetani ambaki anastuka kisikika sauti kwa speaker. Bila nasuka kwenye mizuka chupa machupa kama bazuka. Sipa napanda Yesu nashuka tunafunika bila mashuka. Jesus hold me up, lead me on, bless my life, take me up. Jesus hold me on, lead me on, bless my life, take me up.
Nimelaka kumbo ya Yesu Masia Zambe. Nimelaka kumbo ya Yesu Masia Zambe. Ya kumbri kisa modi monde kwa Yesu Nangai. Nimelaka kumbo ya Yesu Masia Zambe.
Chavala, oh, hey, baba chukua control, tuna surrender kwako. Hey, baba chukua control, tuna surrender kwako. Hey, baba chukua control, tuna surrender kwako.
Let's interact on Facebook, Twitter and Instagram at DJ Gibbs 254.
Ya kalenda na nime sote mebaki kidogo niwe mwenda. Scripture yote nimefieka. Hii ni aibu gani unaniweka? Hata maskini wananicheka. Juu ati bado na lalanga kwa mikeka. Kubwa, kubwa, nitakanyaga niende. Devo ananitaka vitu zake huja haraka. Nita kacho nitakamata. Devo atanipiga randa. Nitacheka kama wiza kipiga shada. Nisikize sekula kwanza maraga. Mina jiondoa, goda tajipanga.
Son, kushua, unataka kupua. After zile ngori nimekutoa before. Kama si mimi, ungeachieve kifosi. Unajua shetani, si friend ni foe.
Eri the devil ano kuliko the angel adont. Kila siku, minilikuweka front. We ulinichorea kwanza kwa kuba font. Ai, kila siku, nilisemanga tu.
Kristo, Kristo, daily. Aha, Kristo, Kristo, daily. Aha, Kristo, Kristo, daily. Cristo, Cristo, daily. Cristo, Cristo, daily. Aha, Cristo, Cristo, daily. Aha, Cristo, Cristo, daily. Aha, Cristo, Cristo, daily.
Una swali ninataka kuuliza. Utajibu ama utaniacha kwa giza.
Sema yote anayokuumiza. Ukimaliza pia mintauliza.
Sawa, hizi blessings unapeana kwa wezi na macon man. Mbona misi patangi?
Chance comes to each and every other human. It's just a matter of timing.
Mbona baraka zangu zina take muda, na za wengine ziko fast kama uba.
Nataka uvalu kile kitu huna. Niposu kipatusi west na kufura.
Nilipigwa mob justice na siku giba we. Mbona huku nitetea?
Nilikupa mapato na huku lipa type yako huku niletea.
Oh, na mbona unachanga watu wabaya wa dominate? Wale wazuri kuna kamine.
H254 is number one entertainer. DJ Gets 254.
Christo, 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 Christo,
msani kwa nyimbo za injili. Jukumu ninalo ni kubwa mno. Mwenye safari ni hubiri neno, njia na nyimbo za kusifu. E Baba, naomba chuki, kiburi, majivuno niondolee. Niongoze njia zangu, tumainio langu Baba niwe. Naomba usinipe kisogo, usinipe kisogo. Nipendeze Baba, nikupendeze Baba. Naomba usinipe kisogo, usinipe kisogo.
Nipo kwa wana, zima uko kwa mbiniyo. Nema ya Bwana iwe nasi.
So God didn't make me give away. 2020 now my year. I just wanna bless somebody. I just wanna bless my mama. Oh, so God didn't make me give away. 2020 now my year. I just wanna give up through day and night.
DJ Gets.
Boy, open the door, open the gate, let me celebrate. Pray up, papa. Boy, open the door, open the gate, let me celebrate.
Mother, kusema son, send me money. Likuanga na mjenga, excuses money. Squeezy na mjenga na manoti money, yeah, yeah. Tutu gani ya chabana sina gari. Daily maisha yangu masafari. Mepanda paka ndege bana nenda mbali wewe. Yeah, kiwa mtoto likuanga na ndoto. Dream fly nikabagazi ni sonko. Vitu slow but likuanga to focus. Acha kushow vile God anaweza broadcast. Blessings of blessings na honor. Blessings of blessings ashona sa God ameponga. Blessings of blessings na honor. Blessings of blessings ashona when God joka honor.
So God make me give away. 2020 na my head. I just wanna bless somebody. I just wanna bless my mama. Oh, so God didn't make me give away. 2020 in my head. I just wanna give up through day and night. Yo, pray up, papa. Call you quiet, quiet. Boy, I open the door, open the gate, let me celebrate. Pray up, papa. Call you quiet, quiet. Boy, I open the door, open the gate, let me celebrate.
Ni bless na maje dada, brr dada dada. Nita bless kina mama na madada. Iwewe tu ndiyo don dada. Kila kitu mina omba mina pata. Miaka mingi mimi ni mengangana. Lakini fada ukanipa. Mchezo siya pata potea. Nikipata mimi sita potea. Brr dada dada.
Hey yo, what's up, features? It's your favorite girl, Pam Gats, 254 Carrie Camero, and I'm hanging out with the super DJ, DJ Gets, 254.
So God, they make me give away. 2020 in my head. I just wanna bless somebody. I just wanna bless my mama.
Yes,
you
see. Yes, you see. Y'all in a beauty. I'm a skill. I'm a skill.
Mashida tibiti kafela kuti kanilinda misitingi kina sepa chuki. Usingoje nilegeze, nina psych, hype kama genje. Kauna ni feel, kuja tugende. Nadai kiri mic na podium ni speak kwa marende. Hey, wanataka kukill joy, furaha ili yopo na bring noise. Hands up kwa mashida na rejoice. Ninini ni mimi ni bibi bibi bibi.
Mekamikono juu, mekamikono juu, mekamikono juu.
Let's interact on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Kids 254.
Mira ngana
Lali nimesuge nasi yangu cruise kate tambe.
Sio wongo, he owns supers and gold. Seek the king of the Russia, come on your way, deep faith. You want that, you can win too, don't just give. But look up as you run for your refugees and for the prince of prince who live by his grace. In your dark days, call upon his name, he's the light and the way. The truth and the word of life, we won't die young, we live to see our dreams. Amen.
Yatima na wajane, hey, uwape nguvu pendo, yeah. Delali na kutu mainya we, sitoe bika milele, yeah. Yatima na wajane, hey, uwape nguvu pendo, yeah. Delali na kutu mainya we, sitoe bika milele. Tungai wako ingu kwenda we, nankoro ya kwa na mwezo kwa we. Undirikane, yeah, yeah, okirathi mabange.
Baronipo mina kaza nae, usiku mchana mina nganga nae. Jalali nipe subire, nasi yangu kuskate tambe. Baronipo mina kaza nae, usiku mchana mina nganga nae. Jalali nipe subire, nasi yangu kuskate tambe.
Mbele nyuma mlima, kwa imanta pita. Bado 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 baba mina ngoja. Kwa imani kwa magoti mina omba. Hata siku zikizidi songa songa. Step by step, I know I get to my destiny. I wait upon you, Lord, I know I never go insane. I guess my troubles and my worries unto you, Lord. Unto you, Lord.
Ngai wa kwengu kwenda kwe. Nankoro ya kwa na mwezo kwe, yeah. Undirikane, yeah, yeah. Okidhari mabange.
Ngai wa kwengu kwenda kwe. Nankoro ya kwa na mwezo kwe, yeah. Undirikane, yeah, yeah. Okidhari mabange.
Baronipo mina kaza nae. Usiku mchana mina nganga nae. Jalali nipe subira. Nasi yangu kuskate tambe. Baronipo mina kaza nae. Usiku mchana mina nganga nae. Jelali nipe subira. Nasi yangu kuskate tambe.
Siku yangu inakam, lima huminta upa. Siku yangu inakam, lima huminta upa. So much potential.
Ayo, what's up, feature with your favorite girl, Pam Gash 254, Karikamero. And I'm hanging out with the super DJ, DJ Gets 254.